Uganda ekunganyiza ebitongole okupanga ag'enjawulo nga birwanyisa omusujja gw'ensiri olw'okunyikiza engeri y'okutuukiriza ebirooto by'ensi yonna ku nsonga eno. Kidiidde omusujja gw'ensiri okwongera okutta abantu newankubadde ensi erudde ng'esalawo okukomya olundi bbe luno obutasukka mwaka 2023. Mu nsinkano eno etudde ku Sheraton Hotel mu Kampala batunuulidde okwongera amaanyi mu makolero agaweesa eddagala ly'omusujja gw'ensiri okunyikiza emitendera egy'okutuusa eddagala eryo eri abalyetaaga okusala ku mitendera gy'obukwakulizo obuyitwamu mu mpeesa n'entuusa y'eddagala kw'ossa obuvujjirizi bw'emirimu egirwanyisa omusujja gw'ensiri mu mawanga. Dr. Chai Charles Mike akuliramu enteekateeka ttabamawanga erwanyisa omusujja gw'ensiri agambye ekiseera kituuse buli ggwanga liyambibweko nga lyesigama nnyo ku bwetegefu bwalyo okusinga okwata olutalo luno kipooli. Minisita w'ebyobulamu Gen. Ruth Aceng asinzidde wano okutegeeza nti kaweefube waabwe omuli okufuuyira ensiri okugema omusujja gw'ensiri n'ebirala bye bazze basawo okusa Uganda ku mwanjo wakati mu lutalo ku kimbe kino akyagenda mu maaso.